Norit. Mara ring ring, simu yangu inaita, kumbe sindi yule bintu wa Kiafrika. Na misi kusita kumshikia, simu yake kweli nkaipokea, naye hajachoka kunipigia, ache bosi kweli nimshikie. Hello hello, sema shabiki wangu, baro baro, napambana na muziki wangu. Hello hello, sema shabiki wangu, baro baro, napambana na muziki wangu. Mara kanza kusema na nimisi, tena na upenda wangu mziki. Mara kanza kusema na nimisi, tena na upenda wangu mziki. Shabiki wangu,
telephone number,
na muziki wangu,
telephone number,
ananimisi,
telephone number,
anataka tumiki,
telephone number.
Shabiki wangu,
telephone number,
na muziki wangu,
telephone number,
ananimisi,
telephone number,
anataka tumiki,
telephone number.
Waweza fikiri yani wa kombo kombo huyu du, ana mambo yake hayafuati mkumbo ya ulimwengu. Ana sema amerata na mimi liye mwenye tiba ya haraka. Ana shindo kuniacha mana nina mvuto wa haraka. Sepe sepe tu hamejazia, ana shanga kiunoni, mambo ya kwetu ya tazingatia.
Bila na isi muni,
katu katu mekata,
moyo mi
nisijie mulie majira. Naogopa mi, shabiki wangu,
telephone number,
na muziki wangu,
telephone number,
ananimisi,
telephone number,
anataka tumiki,
telephone number.
Shabiki wangu,
telephone number,
na muziki wangu,
telephone number,
ananimisi,
telephone number,
anataka tumiki,
telephone number.
Shabiki wangu,
telephone number,
na muziki wangu,
telephone number,
ananimisi,
telephone number,
anataka tumiki,
telephone number.
Shabiki wangu,
telephone number,
na muziki wangu,
telephone number,
ananimisi,
telephone number,
anataka tumiki,
telephone number.
Nori Classic, Wapishi Music.